sukaɓe rewɓe leydi Niger hande nde en daari ni no ɗon no kokka sembe nawtorade internet, misali Facebook e ko nandi titta. Hanono Amina Haruna ardiɗo fedde sukaɓe rewɓe indirani chi impactis nder Englishire haaliri ɗum. Bako ni wonno waɗa ɗum fuu waɗa yaadu yeeso mawnu heɓum nder laabi nawtorade internet o enɗan ɗo nder leydi Niger.
Aujourd'hui le monde
handen duniya sai internet no wooɗi himɓe gaɗani tindinoji dow nafaka gollididde e mum e caɗale gollididde e mum e torraji ko waɗate dow laabi internet e habaruji penpeneji kokketeɗi. Ɗum no hokkan laawol peccide habaruji e kulle kewɗe nafooji ɗimin tuugi, amma sai laatake min paamani nafaka mum e caɗale mum.
E giɗe makko ni nawtorade internet, Facebook, WhatsApp e ko nandi titta no waddano sukaɓe rewɓe ɓe enden saɗorna.
Min gi'i deni ɓikkoye dewoy no torri dow laabi internet ɗi, ɓiɗo miija kono wara ɓalli ɓikkoye dewoy e gollida internet on ngam mba naatuɓe ngam gollida internet on fuu no ɗon no burtu.
Dalila ir saɗoromaji gonɗi no gari sukaɓe rewɓe ɗi enden nder laabi nawtorade kulle ɗe enden ni waddi, kono hani Facebook joɗɗina sigila ko renaɓe hisinaɓe du saɗoromaji ɗi ir fake news hano habaruji penpeneji gattiteɗi dow internet ɗi endam mbawi waddude he mabɓe. Mohamed Ibrahima Ba tawaɗo dow inde plan international Niger.
Facebook hani wadde dabare ko wattu ko kibaruji ko wurtirta tan endan ko laati sukaɓe rewɓe kañƴe sukaɓe worɓe fu no nawtoro kibaruji ɗi laato kibaruji gongaji mbawɗo nafude sukaɓeɓe endan heɓɓe keeɓa yaadu yeeso wona laato kibaruji ko waddantaɓe caɗale nder gurdam mabɓe.
Bako saɗoromaji no keɓo dow laabi nawtorade internet o enden ni e ko nandi titta, no wodi du fa handen nafakkaji ɗi himɓe gonno keɓa nder nawtorade are ɗe enden. Nani ko Sharifatu Abdou Ali o holli dow majjum.
Gonga miɗo welto sanne komi tawa nder ɓikkoye dewoy cuuɓe golle internet fodo nder wakkati o ko himɓe no miija hano golle gorkono. Miɗo wawi wiide ɗiɗum ɓuuri wodde e debbo ma, ngam mba wuro debbo no wawi jooɗi waɗa golle internet mum, wawa hawjo ɓaade mum hawjo golle internet ɗendo.